Okutandikira mu ssaza kya Ddondo ebyokwerinda binywezeddwa guluggulu ku Palamenti ya Uganda n'ebitundu ebiriraanyeewo nga Palamenti eteekateeka okutuula okuteesa ku bbaga erifuuse kajiiko nnattabula erikwata ku bwetengereze bwa Uganda era waliwo n'emisanvu egiteereddwawo era omuntu wa bulijjo kizibu nnyo okuyisaawo ekidduka. Omusasi waffe EDC Nnaabagereka ali ku Palamenti n'ebisingawo.
Buliwo kubiriso ku Palamenti waliwo abakuuma jembe abali mu uniformu ne mu ngoye eza bulijjo okulaba nga tewali atabangula mbeera. Era amakubo agayunga ku Palamenti tegakkirizibwako mmotoka yonna kebe boda boda okuyitawo ng'oggyeko ez'ababaka ba Palamenti, ba ministers n'abakozi ba Palamenti. Amakubo agagaddwa kuliko erya Dawson n'eriva ku Jinja Road okuyunga ku Palamenti, erigatta ku Parliament Avenue, erigatta ku National Theatre okuviira ddala ku UBC n'eriva ku kitebe kya KCCA ekikulu okugatta ku Palamenti. Wetwogerera nga n'akabondo k'ababaka ba Palamenti abali mu kibiina kya NRM bali ku ofiisi ya ssaabaminisita w'eggwanga mu nsisinkano yaabwe ekyakkiriziddwamu bamawulire ng'era bali mu kukubaganya birowoozo ku bbago lino ery'obwetengereze bw'eggwanga Leader Protection of Sovereignty Bill 2026 eriri mu kwogeza abantu obwama. Kati ababaka okuli ombaka wa Igara West Gaffa Mbwate Kamwa n'ombaka wa Nakateke South Paulson Luta Maguzi beewuunyizza nnyo ebyokwerinda ebiyiiriddwa kye bagamba nti kabonero akalaga okutiisatiisa ababaka ne bannayuganda okutwaliza awamu.
Olwaleero nzisa okukola naye nzisa okugamba Konya ayingiddewo wano oba yaabudde Palamenti agenda Georgia era neeralikiridde ndowooza kati nve wano Kone tatukuba okuyingira Palamenti lutalo polisi SFC, UPDF, bibi ya bimoloka ya fire brigade kakati Palamenti waliwa gambia bagenda tocha eteka anya chate mwa amani okusinga neto jikuata ko
a sovereign state njibuliteke rigendo kuhisiwa mulisa na mundu no deploying everywhere are we as Palamenti being attacked kwanga mwole etaba shirikale nova iwabu likakona kona mfantini yoneri mwofisi ya peto nenu wansi
kina jukiwa nti ebitongole ebiwerera ddala amakumi atano abantu ab'enjawulo bannaddiini obwakabaka bwa Buganda banki enkulu eya Uganda banki y'ensi yonna n'abalala basimbira dda ekkuuli ebbago lino nga bagamba nti ligendereddwamu okunyigiriza bannansi. Wabula n'ababaka abatuula ku bukiiko obwaweebwa omulimu gw'okubaga alipoota ku bbago lino okuli akakiiko k'ebyamateeka n'akakiiko k'ebyokwerinda bayawukanye ng'era abamu baaganye okussa omukono ku alipoota eno ne bakakkananga abamu ku bano buli omu akoze alipoota eyiye ey'abatono. Kati ekirindiriddwa ku ssaawa 8 onaku olwaleero ke kakiiko akaweebwa obuyinza okukungaanya ebirowoozo by'abannayuganda ku bbago lino okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda okuwanjulira Palamenti alipoota ku bye bakungaanyizza ku bbago lino awo nno Palamenti esalewo oba liyisibwa oba nedda. Ku lwakinaana 8 akusonyize 8 CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nnaabagereka wano ku Palamenti.